Jinkovi. Mwana chino chika Jinkovi.
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 Mwana chino chika Jinkovi.
Jinkovi.
Baby. Jinkovi.
Jinkovi.
Ana ni skuma chikoma chikovi. Skuma baby. Girl. Jinkovi.
Jinkovi.
Mwana chino chika Jinkovi.
Jinkovi.
Baby. Jinkovi.
Jinkovi.
Ana ni skuma chikoma chikovi.
Skuma.
Kira kona wa bolite shuwa manda nongo wante mi laten ma kush. Mijiji mitowe ya still fresh. Tu sasanya dola toko wawe slinch. Just like fiki tuturi amkene. Check in the dish, what's there? Fish. Wama baby tell me what did you wish. Waka baka matoka baby kuyi wa mpush. Tocha olina dende the hush. Mane giri wa from home takola mkash. Jinkovi.
Jinkovi.
Mwana chino chika Jinkovi.
Jinkovi.
Baby. Jinkovi.
Jinkovi.
Ana ni skuma chikoma chikovi. Skuma baby. Girl. Jinkovi.
Jinkovi.
Mwana chino chika Jinkovi.
Jinkovi.
Baby. Jinkovi.
Jinkovi.
Ana ni skuma chikoma chikovi. Skuma. Baby girl sobe zano shisha port. Chikole mpola mpola jile tengo zina atati. Bobi babi kube your feet can't squat. But tezi giza baby keep up that spot. Baby. Kuta pola kuwa zili soba na wachila wachimanyi vishisha vya mkubieda. Girl, nakuliza ukubobe dacho kanku kwa tako atempuri ongambana. I can be your African Michael Jackson. But Sophie I unre need your attention. What time is a baby girl wants a maza. Na wepa mkila see the one I mentioning. Jinkovi.
Jinkovi.
Mwana chino chuka Jinkovi.
Jinkovi.
Baby. Jinkovi.
Jinkovi.
Ana ni skuma chikoma chikovi. Skuma baby. Girl. Jinkovi.
Jinkovi.
Mwana chino chuka Jinkovi.
Jinkovi.
Baby. Jinkovi.
Jinkovi.
Na ala ni skuma chikoma chikovi. Skuma. Chino chikuwa toreta raini. Chenge muli munda chintu semu faini. Chila vika chacha kuwa abena kaini. Tawaka na buladu kwa wusa kufusaini. Che mbune muze ya kuwa. Yeah. Akuwa mbupa. Noyo ochenga kuwa. Bimi mkuwa. Manija blind. Na ya kuwa mbupa. Bimi mkuwa. Noyo mkuncha kuwa. Akuwa mbupa. Bimi mkuwa. Alonde zan mwana tafuka topiki. Papala wala weza tiko za samajiki. No, we just hustle and risk. Wama ala ni pata mao jiwa yuka whiskey. Eco vibes, future phantom. Ala ni sukuma, hashbacks.